bari mbaya. Kama madongo mina shusha mtainama, kama maringo ndo mnaleta mtaitana. Nazitungo kama fimbo na chapanga, nakuja na mitutu vita ya mapanga. Mikono juu kama una fili hizi, tingisha kichwa kama umekubali hivi. Ruka ruka kauogopi kuangusha irizi, kitaa kwa kitaa goma la machizi.
Nafanya kama navofanya, njia yangu ya upe sipiti za panya. Matusi misitaki kinona na kanya.
All day, every day, nanaonekana.
Nako ni tempo kama Shaolin, Wu-Tang Clan. We usi VL zote za kwangu claim. Sioni haja ya vita ni kujikata kata pain. Sioni chuki za nini tunazikata kata daily. Sioni mkiwa makini game la kwenda wabi hen. Hadi wewe unaimba sasa namna gani we. Msini skumye matimba mimi shata waza we. Magroup ya hivo sina shao koka hen. Hizo show waspigi mimi nenda ule. Mchongo kuli mchongo mimi leta tule. Siku pingi kama minona mimi ni ite shule. Na wafunze na wafunda funda sina msukule.
Hey ma, miso play kama Neymar. Mtoto swazi so obey and Karayman. Began, nweza spend all day kwa kustendan. Okay ma, miwa se shay niko straight yan.
Nasifanya jele ushindani anen hate nani. Ni flan na flani na wale wengi wenye dash vichwani. Choko choko na fioko fioko na intense man.
Acha shombo na ropo ropo.
Hauna cash man.
Chande kijesh napende tetes. Nangenga utatengo kwa stress. Siji frustrate squeeze si check. Tangu na guji li juji njepesi. Neza jiramba to face. Kujengo jiwez. Namlenga kipinga cha match man. Neza kugeza kugezo kachezo kanezo. Kabezo alegezo na fresh man. Kwa pressure kamezo na pesa la fedho. Kakesha na wesha bila sense man. Stuka saduko tabuko kupupo kwa ndumbo tadunda mimjesh. Vyomo kapunga njichungo za punga manyunga kutunga so fresh. Tasaga marumbo topata mavumba. Tandato kiyumba ibu change. Utata na pumbo kisa chata chunda tochapo kukumbwa na ikes.
Okay.
Okay.
Okay. Okay. Okay.